Ngollidol e telephone le l'école yaade to sukaabe jangobe no wade sanne do der Niger ba koy dum wodi na fakka wakati jigom en noddude saaro suko onde tawdama sadorma telephone le l'école no wodi fa hande korimata misali le wakati suka wana no jangine kono jogi telephone mu e jungo no tima yeru no baaje Muhammadu horejo jangirde college et lycée mo commune Namaro famenere mid
par rapport au téléphone
suka jango tawre telephone no wodi na fakka dankile gom de goddu hebi suka on do lokkol telephone on no wallami min kaba lamba sarobe ben min kala na dum misali do nyande gom suka gon samani ni anda fuku hebi mo telephone makko ni wadi min kebi lamba inni ko min noddi dum min kala ni dum sai o wi'imi idum wowi wadande mo dum fukkini hakkilo an nyande mo telephone o du bani ko no wodi nyalane mo telephone o no bonno suka be kibe nawtorom kibe kalun dir halaji di belana meedi o mo hadabe du jangude gam baade class o mo ada hakkilo mabbe fa o hadabe hittina ko jangino on wonno hala
kino somen pa ko teddi
de ne ngonda ra wada gam hadugol fatusuka be gollida e telephone wakati jande
il arrive que des procès
de gon jangino be benno tete telephone waji mabbe no gaddato wobbe gari bujji der bureau an do den on giyanno min kadi telephone o wadde lokkol amma wala no min gada gam babbe gaddimo be ciudammo non min giyata amma telephone fuulli der class min tetan no hisuka dum du gam be pama ko telephone wada ka gam fijirde amma o wada kana gan na fudi misali de suka on yamaki o mo wawi noddi saaro makko
warana dume kalanta saarobe sukaabe jangobe gam fa bibbe mabbe bayle jikkuji
kanto parents
saarobe ben nino kani pirta ko sukaabe mu gam be andena fakka telephone deni ibe tawa der classu du be acci fijirde mu
pa a tore a travers